babwire ngo ntimukajye mukunda ubuzima bworoshye. Icyo mbabwira abana bacu, aho niho mpereye hambere kutagamburuzwa n'ibikomeye. Mujye mugira resilience. Izo ni zimwe mu ndangagaciro zaturanze. Iya mbere ni ugukunda igihugu ukaba wakitangira bibaye ngombwa ukagenda ugapfa. Iyo upfuye twebwe twemera yuko icyo gihe wagiye mu ijuru, ariko ubundi utazapfa we nini no kugira ubwoba nta n'icyo bimaze. Ya kabiri nuko kunamba, ukanamba ukavuga uti ikintu yiyemeje nzakigeraho. Ntimukajye mugamburuzwa n'ibibazo.